asubuhi naona kumekucha, ile kuanza siku mpya. Akili yangu naisi kama kuna kitu kimepungua, ukutani kuna yako picha, karibu nayo najivuta. Nakumbuka mengi hasa penzi lako ndo naumia,
ndipo kuona na kosora.
Kuna kitu siyapasia, mapenzi yako shadata, swadata na fata mkia. Penzi rako tam kama vile vanilla, waterfly vingedele dato kilizimia. Waza mchano sikufanya homework, baby what to say, au shine diriti. Kama kuzaka pay, wendo yangu
we nime misi vitu flani.
So baby why you are? So baby
inaletaga shigida, vumilia tena mbona barida. Don't freak, nitamaliza vile niko wiki, ni chill tani maliza.
Usiwe fimbo, usiniache nimekuzoea. Natamani kuwa ulipo, nikushike mkono sije kapotea. Nikikumisu wanapagawa, uwepo wako kwangu ndo utawa.
Vile unajua baby I miss you, nataka kuwa nawe kila siku. Na unajua baby mchana usiku tu. Kwenye moyo wangu siyo jiwe nyama, nikikumbuka roho inaumaga. Ila bado mimi nakosa cha kusema.
Moyoni sina wajai haikai, nitafurahi nikikuona, nitakupa yote wala isikatai. Na kufeel feel na ni feel, let's keep it real. Ngawa niko mbali baby ja, just chill. I miss you too ila shule bana, na miss kiss hug sana sana. Wazaza na koma wanabana, tuvumilie buku wajana.
So baby why you are? So baby why why you are? Baby, why?